You are listening to WRIRLP 97.3 FM, Richmond, independent radio, radio for the rest of us, and the City of Richmond's official emergency broadcast outlet. And it is time for the Motherland Influence. Welcome to the Motherland Influence here on WRIRLP 97.3 FM, Richmond, independent radio, radio for the rest of us. It's DJ Greybeard here starting out the first half hour, and we're going to do start out with some music out of Tanzania, celebrate the naming day, the United Republic of Tanganyika and Zanzibar officially changed the name to the United Republic of Tanzania on October 29th, 1964. So we're going to celebrate some music out of Tanzania to start off. And let's start off with one of my favorite musicians. He passed away, didn't he?
Yeah. Yeah.
Oh, well, okay. But, he's actually a Congolese musician, but I think he made his name in Tanzania.
Yes, sir.
And we're going to hear from a CD, Yellow Card, Ndala Kashiba. And then we'll follow that up with some musicians from Tanzania. Actually, that was an area. A lot of Central Africans all traveled back and forth in that area. So a lot of musicians from Tanzania may have gone to the Congo, too. So they all moved back and forth. All that stuff really got mixed together. They really didn't observe the country lines. Anyway, Yellow Card is the name of the CD we're going to hear from Ndala Kashiba. We're going to hear cut number 3, Kata Ya Njano. Turn it up. Hello, hello, hello.
Hello, hello.
Jean Israël, mon ratibou à visage de vivre. Moi, bien Babou, Rosa, Georges Lambert, ma maman Jeanne, ma marée Joe. Que je suis encore en vie, ma petite frère, mon imam, moi, les filles. Zamani ni limba, Tunia, Songaman, Leona imba, Tunia, ma jaboué. Yakaya Samani. Wali tangaza ni mekufa mwaka elfu mbili Wamesema ni kubwa ututi Imesha zowea Imekuwa ni kawaida kukicha kusekea Wanabahufu wanabata tuturi Magonjwa yote ya dunia Imepati kwa mimi wafura imao Kwenye wakika wafia njemae Wataishi milele Tangazaji anakosa Ameyasikia mitani kaona boba Awafamishe ndugu jamaa na marafiki Habari bila kuzibitisha wapate kujua Sababu kimya kimezidi siku nyingi Kipenzi chao liko wapi Wakisha kutana kwenye makontena visto na kwenye supu Ajenda maisha ya watu Kanya me picha. Si la la te si cha cha te mu ke kam ti bia. Kaida za ke uda ya. Yo te na kovali. Na mwati ya mungu wali ye ni umbae. Aratu wa mishu wa maisha ya nwe. Na amani mezidi ya oli mecheza hafu. Mungu ni ye mamuzi ya tali pakali. Yellow God. Itakuwa kuhoyo. Kama ni nye kundu ni ondoke duniani ye. Yote ni ya mungu. Jua lina waka mjini. Nimepiga tai na shadi jeupe. Natembea taratibu. Naogopa jasho. Wao wanasema siku hizi siwezi. Kutembea nimechoka ye. Chama yuko hoi. Hamalizi mwaka na ondoka huyo. Tumpeleke, tumpeleke. Wanachangia hausi. Mamilioni kwa ajili ya shere. Wajichane losa champagne, whisky na vinyo. Iwezo muzo jijini. Watoto yatima. Wale mafu wasio jiweza wanasota. Mlo moja wabati. Mwenzao wanauma, wao wanacheka. Eti alikuwa na maliko wache ya kome. Kuzika wanashindana kuchaka pesa. Siketi patikane kwa haraka. Wakazike kijijini wabaki mjini. Wakizika mjini wataota jina mizi ye. Leo natoa tukuzo kula kulilo. Miaka ya thamani lili niloima. Tukutuku hili nataka wale chunusi. Wabari ni wenye nusi wajue. Kwamba nilikuwa sisemi uongo. Wengine upendelea ufurahia. Wanaposikia fulani kafa. Kufa kwa binadamu kwa Bwana Mungu. Sitamaliza vifo wala sijasema. Nitaenda kwenye kaburi langu mwenyewe. Usiwe na wasiwasi na wena kwa kulipu. Linda kusubiri. Amekufa masia. Wamekufa mitume na masultani. Watawala wenye nguvu sifa na mali. Sembuse mimi na wewe viumbe dhaifu. Jamani turubiani. Tusidanganyane waelezi. Tumeikuta, tutaiacha hivi hivi. Dunia majabu. Yellow card. Dunia matatizo.
Wala kushituka ni mimi ambaye nimeshinda wesipu nyingi, wengineo ni vigumu kufahamu yetu tofauti. Penzi ni kusikiza na si kama ini na sisi. Lakini kwangu imekuwa si jambo la ugeni, wala kushangaza, wala kushituka. Ni mimi ambaye nimeshinda wesipu nyingi, wengineo ni vigumu kufahamu yetu tofauti. Penzi ni kusikiza na si kama ini na sisi. Ulenga shituka. Ni mimi ambaye nimeshinda wesipu nyingi, wengineo ni vigumu kufahamu yetu tofauti. Penzi ni kusingiza na si kama ili na sisi. funga mdomo wangu
visa vituko madhara o dada
vibaya
mengi bila idadi nimevumilia
usiponipenda wewe mwenzio
wanitafuta visa vituko madhara o dada
nakwambia
mengi bila idadi nimevumilia.
You are listening to WIRLP 97.3 FM Richmond Independent Radio. This is the Motherland Influence, and you're hearing some sounds out of Tanzania. Last one from Milani Park Orchestra, doing a tune, Visa Vimichosa, from a CD called Zanzibara Volume 5, and playing some music out of Tanzania in celebration of their naming day. Let's see, went from the United Republic of Tanganyika and Zanzibar to the United Republic of Tanzania in Central Africa. Before that, musician who was originally out of, I guess he was born in the Congo, but moved to Tanzania, Ndala Kashiba, and a great vocalist and playing a 12-string guitar on the tune Kandi ya Njano, and from his CD Yellow Card, and Yellow Card is referring it's in reference to the soccer yellow card or the foul card or it's a caution card. And I think he's referring to being cautious in life and being cautious of AIDS also. And let's continue with some more music here on WIRR. Don't forget you can go check the track list at WIRR.org. You can call here in the studio at 649-9737, 804-649-9737. And also, before I continue, I'd like to thank everyone who donated during the fund drive and especially during our show. Thank you very much, and thank you for all the great comments. Appreciate it. We'll try to keep you listening. Let's continue with Remy Angala and Orchestra Super Matimla and the tune Kabinda Rahu.
Kipenaro come was as I be to ever. And I'm about to go sick on a
Mambo balu balu, menyo abado ni galiki jana, ukipata chukukia usitupe.
You are listening to WIRLP 97.3 FM, Richmond Independent Radio, radio for the rest of us. And this is Charles. Just did the first half hour of the Motherland Influence, which comes to you every Sunday of African, Latin, and Caribbean sounds. And we start out with some sounds celebrating Tanzania on the 29th of this month. They will celebrate Naming Day when it became United Republic of Tanzania. Last tune you heard was from Orchestra Makasi, another group that moved from Democratic Republic of Congo to Tanzania. And then you heard the tune Athumani from the CD Legends of East Africa. And before that, Remy Angala and Orchestra Super Matimila did Kapinda Roho from a cool CD called Africa Never Stands Still. And I will let you know that you can crank up to 11. WRIR is bringing Harry Shearer to Richmond. The comic personality and host of Le Show will appear at the Bird Theater. Mr. Shearer will talk, answer questions, and if that's not enough, screen his now classic film, This is Spinal Tap. An afternoon with Harry Shearer is Sunday, November the 22nd. Go to WRIR.org to buy your tickets. And don't forget, you can check out the track list there, too, clicking Read More under the Motherland Influence. Now I'm going to turn it over to David.
Thanks, DJ Greybeard. That was a good set. I really enjoyed that. I'm going to play some older music to begin with. He said that Tanzania became the United Republic of Tanzania in 1964, October 29th. So let's play some music from 1964, a song that celebrates the union of Tanganyika with Zanzibar from 1964. The group is, Muungano, and the name of the song, the name of the song is Muungano Tanzania, and the name of the group is the Kilwa Jazz Band.
Yeah.
Okay, we just heard an old skipping 45 there. I didn't expect that to skip like that. Sorry about that. But it's a good old 45 from the Magareza Jazz Band out of Tanzania. The name of the song is Susanna on the Sindimba Records labels. Before that, we heard from the Kilwa Jazz Band of Tanzania. The song called Mugano Tanzania from the CD Dada Kidawa, Sister Kidawa. Nice reissue CD on the now-defunct original music label. I don't think you can play Tanzanian music without playing something from the great Baraka Mwinshehe and his group, the Super Volcano, from the LP Ukumbusho Volume 2 on the Polydor Records label. Here's a two-part song, Mta Wasaba. Man, it's a great song. Crank this one up. If you haven't had it up loud yet, now's the time. Actually, you're going to have to wait a second. Let me tell you what, the CD player is a little jammed up here for a second. Crank it up to 11. WRIR is bringing Harry Shearer to Richmond. The comic personality and host of Lay Show will appear at the Bird Theater. Mr. Shearer will talk, answer questions, and if that's not enough, screen his now classic film, This is Spinal Tap. An afternoon with Harry Shearer is Sunday, November 22nd. Go to WRIR.org to buy your tickets. Okay, I think we got our CD problems settled up here. Just a second. We're going to, number one, we're going to play, again, we're going to play something from Baraka Mwinshehe.
Pale nilipokuwa nikikaa zamani, ya nyumba sio nyumba ilikuwa na mikosio. Sasa nimehamia mtaa wa saba, toka pale nilipokuwa nikikaa zamani, ya nyumba sio nyumba ilikuwa na mikosio. Nimehama, nimehama, kuona bala imezidi, na mdomo hawishi ndani ya nyumba hiyo nyama, ndoto ndoto za ajabu hazishi, tulalapo. Nimehama, nimehama, kuona bala imezidi, na mdomo hawishi ndani ya nyumba hiyo nyama, ndoto ndoto za ajabu hazishi, tulalapo. Usiku kucha usingizi hauji kabisa, watoto hawezi kuumwa umwa, hey, jame. Dalini akuseme kima baka eshikulia lia. Usiku kucha usingizi hauji kabisa, watoto hawezi kuumwa umwa, hey, jame. Oh, maneno hakuna. Tunaishi kwa raha sana, wapangaji wana zago nami hapa mwenye nyumba sina makire naye.
All right, Mbaraka Mwinshehe and Super Volcano from Tanzania. The song Ta Wasaba, parts 1 and 2 from the LP Ukumbushu, volume 2 on the Polydor Records label. Let's play another one of these guys of the great kings of Tanzanian rumba, Maestro King Kiki. There's a really nice reissue CD on the Ujamaa Records label called Maestro of Tanzania Rumba, Zilizopendwa, 1970s to 80s. And we're going to hear a cut off of this one called Siri Yako.
Siri Yako ni Siri Yako. Siri Yako ni Siri Yako. Siri Yako ni Siri Yako. Siri Yako ni Siri Yako.
Neno kidogo wasema na mama watoto.
Siri yako ni siri yako.
Siri siri, siri yako weka moyoni.
Siri yako ni siri yako.
Ukorofi ugomvi sare twele wota tangazia mitani.
Siri yako ni siri yako.
Usiseme seme kama chiri kumwisho tasema wongo.
Siri yako ni siri yako.
Esma yako yote tavunjika mbele ya watoto na wenzako.
Siri yako ni siri yako.
Tangazia, nilichokula jana na leo wame nimesha tangazia. Ni aibu kubwa hiyo usitangaze maisha ya wenzako. Ni aibu kubwa hiyo usitangaze maisha ya wenzako.
That was Maestro King Kiki from Tanzania with, let's see, what song did I play? A song called Siri Yako. Great song from the Maestro of Tanzania, Rumba, here on the Motherland Influence on WRIR. You are listening to WRIR 97.3 FM Richmond, WRIR LP 97.3 FM Richmond. Check us out every week, the Motherland Influence, from 5 to 7 p.m., bringing you 2 hours of African, Caribbean, and Latin sounds, preceded either by Ambiance Congo, which you heard today, or the other black music, and followed every week by DJ Carlito and If Music Could Talk, part of the great programming here on WRIR. Thanks to everyone who donated to support this kind of music, and if you didn't, you still can. Just go online to www.wrir.org and hit the donate button, or call us here at 649-9737 and maybe we can point you in the right direction if you like what you hear. We're going to end up my set here with a group out of Dar es Salaam called Tondo, who revamps a lot of the Tanzanian classics. Matter of fact, that's the name of their CD. We're going to hear a song originally recorded by Ahmed Kipande. It's called Wanawake. And then DJ Greybeard will be back with some more music.
Time.